sine kushari wante mela muhani Enya jane shasi wante mela muhani Mazumareva ni kushaba chansi Onko mbolo reka no nyu homu fensi Onyi msai kuro nyu hahansi Na visho kanjo kia habitu
Vibes.